killer, Mr. Tony.
Yeah.
Alongside Shelton.
Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda.
Twawapenda sisi ila tena mbona twawamisi, vijiji hatuwaoni, mwashinda mijini, mwatuwazia nini? Vijana tunata kazi, kumbuka ilikuwa ahadi. Tangoja mtakaporudi, tafungue macho tutizame kwa ndani.
Yo, mtoto kiume nisha soma ila kazi miye sina. Nimengoja ila hada liyoweka mheshimiwa. Nimetembea kilo fisi nikitafutanga kazi, kilo fisi kiingia. Swali umekuja na nani, unatoka kaunti gani? Mufukonu kona nini, mkono mchupu haulambwi.
Kabila bwana, kabila bwana, utakwisha lini?
Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda.
This is my sweet land, sweet land, sweet land, yo. They better tell us the truth.
God bless our country. Stellas, they are gonna be no fighting. We the Stellas, they are gonna be no killing. We the Stellas, they are gonna be no IDP. Kenya Stellas, they are gonna be no killing.
In our sweet country, sweet country, sweet country. In our sweet country, sweet country, sweet country. No sweet country, sweet country, sweet country. In our sweet country, sweet country, sweet country.
Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda. Tufungue macho so that we can see. Wale wakutudanganya tufungue macho, tukamwone yupi sasa wakusema na kutenda.
Yo, honorable countryman, ni wakati ambapo umefika sasa tufungue macho. Tunajua ni maumivu mengi tumepitia, wateseka hapa na pale. Itakuwaje mtu wangu uje udanganywe na 50-50 kisha upeane kura yako, mwisho tuanze kupigana si wenyewe kwa wenyewe? Yule anayekupa samaki na anayekupa ujuzi wa kutoa yule samaki, yupi wa maana? Hilo ndo swali nawaachia Wakenya wenzangu.
Bye.